Jesus Power Music.
I swear I wanna take you far away. Niko na devil beat, no no no.
She got it bomb tight. She want pretty baby, she a look fine. Never wanna lie lie. She wanna love a man that feel loving every night and day. You gotta think so. Do good baby like Rihanna. Me na kupenda we. Love me baby cause I love you. When me look at you, girl you're good.
Girl you're good.
You're the only food I need for me life. When me look at you, girl you're good.
Girl you're good.
Wanna take you far away from me, best. Never wanna lose you.
Bali sana, Bali sana. Bali sana, Bali sana. Bali sana, Bali sana. Bali sana, Bali sana. Mimi na wewe tushafanana sana. Nishakubali, hatutaja. The way you give me love, oh. For real, baby, I feel like I'm gonna die for you. Nataka tuende mbali, nikupe mapenzi hata kama tuko kwenye lockdown. I'm gonna do it for you, me na fear dream. Cause you and I see we got this stamina. Nataka tuende mbali sana. Wengine tuwaache wakigombana. Kama true love, kwani baby, me nakupa. Ndio maana kila siku nikikuita naitika. Nashukuru Mungu ndio anafanya tunakwepo sana. Madui tunawacha tunaenda mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana.
Yeah, me love you baby. Nafaka la nyo piebe, yeah, yeah, yeah. Me love you piebe, yeah. Nkwenda iwe wenka, yeah, yeah, yeah. Raho yangu linedona, nataka nikupe mapenzi niko bebe.
Nataka tuende mbali sana. Wengine tuwaache wakigombana.
Tuko baby like Rihanna. Mi nakupenda we. Love me baby cause I love you.
Best rap chiller.
Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana.
Kama true love kwani baby mimi nakupa. Ndio maana kila siku nikikuta naitika. Nashukuru Mungu ndio anafanya tunakwepo sana. Madui tunawacha tunaenda mbali sana.
Double beats. Jesus Power Music.